Isaiah 21 verse 1. Isiprofetho ngehlane lolwandle njengokudlula kwezivunguvungu eningizimu kuvela ehlane ezweni lesabekayo. Verse 2. Ngitshelwe umbono olukhuni, umphangu yaphanga, umchithi uyachitha, yenyuka elamu vimbezela Media, konke ukukhala kwalo ngikwenza kuphele. Verse 3. Ngalokho ukhalo lwami lugcwele imihelo, inkwantshu ngibambile njengenkwantshu yobelethayo, ngikhonkobele ukuba ngingezwa, ngiphela amandla ukuba ngingaboni. Verse 4. Ngadukelwa ingqondo ngashala uvalo, ukhwelwele ngakulangazelela kwaphenduka ukuthuthumela kimi. Verse 5. Ngukulungisa itafula yini? Ngukwendlala ezindwangu, ukudla nokuphuza na, hayi, sungumani zikhulu nigcobe ezihlangu. Verse 6. Ngokuba ishilo kanje inkosi yathi, hamba umise umlindo ozakubika akubonayo. Verse 7. Lapho ebona amahashi amabili ngamabili, nezikhweli zezimbongolo, nezinkweli zamakamele, uyakuqaphela nokuqaphela ngesineke esikhulu. Verse 8. Obonayo wayesememeza wathi, Nkosi yami, ngimi njalo emini embhoshongweni wami, ngihlezi ngisemlindelweni nasebusuku bonke. Verse 9. Bheka, kuyeza isigaba samadoda amahashi amabili ngamabili, wathatha wathi liwile, liwile, iBhabheli nazo zonke izithombe ezibaziweyo zawonkulunkulu bayo zidilizwe phansi. Verse 10. Wena ongokubhuliweyo kwami kwesibuya sami, engukuzileyo kuJehova Sebawothi uNkulunkulu wa-Israyeli khona ngiyanazisa. Verse 11. Isiprofetho ngeduma, ukhona ongimemeza ngiseSeyiri, ethi, Mlindi, isikhathi sini sobusuku na? Mlindi, isikhathi sini sobusuku na?
Verse 12. Umlindi wathi, kuyeza ukusa, kepha kusesebusuku. Uma nithanda ukubuza buzani, buyani nize.
Verse 13. Isiprofetho nge-Arabhiya, hlalani ebusuku ehlathini lase-Arabhiya nina mahele aseDedanimi. Verse 14. Omleyo bamlethela amanzi, abakhilezwe lasethema, bahlangabeza ababalekayo nesinkwa. Verse 15. Ngoba babalekela izinkemba, izinkemba ezoshiwe nemintsalo entsaliweyo, nobunzima bempi. Verse 16. Ngoba inkosi ishilo kimi kanje yathi, phakathi konyaka njengeminyaka yomqashwa, udumo lonke lwaseKedari liyakuphela. Verse 17. Nentsali yenani lemitsalo yamaqhawe abaseKedari iyakuba ncane ngokuba uJehova uNkulunkulu wa-Israyeli ukhulumile.